Ministry of Nanizibwa kuyobulamu eyongedde okuteekawo ebiragiro ku kutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola mweyimiririza ebivulu ebitaliika bitegese. Dr. Dana Atwine, omutesitesi omukulu mu ministry ebyobulamu, asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire n'alambulula ku nkungaana eziwereddwa.
Ebivulu ebitalina structured way ababeera bali awo nga byewalaba ebya Arsenal ebyo twabigaddewo, ebyo tetujja bikkiriza. Era bw'obanga oli organizer n'ogenda mu maaso n'okikola, waliwo etteeka eriri ku under Public Health Act, tujja kujja tukutwale mu kooti tukuchajire kubanga oteeka obulamu bw'abantu mukatyabaga. So twalisinze bulungi nnyo emikolo egikkirizibwa n'emikolo egitakkirizibwa. Era ebivulu these promotional things ebibeera wali abantu ne banywa emyenge ne babuuka bukolo badapesa, ebyo munange ebyo twabigaddewo. Naye bw'obanga ogenda okufuna omuzigiti gwo guli wano, abantu ne bajja ne basanitizing ne batuula bulungi ne basaala, awo tewali kizibu.
Dr. Dana Atwine ategeza nti omuwendo gw'abantu abali mu bulabe obukwatibwa ekirwadde kya Ebola gweyongedde.
Okuva ku Monday lwe twayisa statement nga tubabuulira ennamba y'abalwadde be tulina 7, tetunnaba kubaako abeeyongeddeko. Naye ennamba y'abantu abali contact betugamba nti abali exposed omuwendo gweyongedde. Kino kivudde kuba nti abantu bafe abaasooka okuba exposed baali basawo, ate abasawo balaba abantu bangi.